sasa kwa hii segment I think naenda kuongea kitu ya kula, lakini itabidi tusikilize kwa sababu najua ndio mse anaongea, mimi ndo naongea. So nitakuenda na 3 minutes of your time nikiongea kitu ya kula, lakini itabidi tusikilize. First, come on, how make sense? Naona nataka mtu asikie article yako, tumia Anchor. Anchor ni app yenye natumia ama hii software natumia, unaweza ita vile unataka, alafu unachukua unaongea, alafu na malefu kama 1 minute na unakuwa tu umeongea, lakini hauja make sense. Naona so unaweza ongea na u make sense, alafu watu wanaanza kushindwa unaongea nini ama uko unaongea nini, but at the end of the day umeongea na hauja make sense.